la yeba nage la kapa kunyonyika alive la katuka katika yani ili pazoro na bevale music kesa moko mapesa loni dadoni mova wala mova wala kocha waba wale Kampala mova wala mova wala mova wala uya kirite mobile
amani manji kasipidi kandi amani manji na kasete tukali na
Fear. Yeah.
Quality.